kubalika. Wanasema vipi na hofia. Na mjibu na mjibu kata mina si lazima.
Masala ive GMX Joe. Wengi wana tuambia no. Hawajui tunapotoka wao. Baby sisi tebu kwanza njo. Hawajui sisi tulianza bila do. Hatiamia kuna vile itafall. Apuati na yako kwenye flow. Cause ni hasara watasema oh. Wazazi sokope situ go. Tueleze venye situ na call. Kwa hatiamia watakushoot kama ball. Wengine kola vietu hawana ba. Yoto ndoke waende za.
Wende zao.
Anauliza Anauliza kama itakubalika. Wanasema vipi na hofia. Namjibu namjibu fata mina si lazima. Tuneza kumasikio zipa.
Force mbili zilipatana mwezi June. Baby kumona tu hivi alini tune. Love song yetu sasa ndio mega tune. Love time iko hati na immune. So minae hatu wachani so soon. Mnao tutimbia nyini mababoon. Kwa lojetu msikama tuna room. Spesa kuna mneza till hadi noon. Ama au msahau kuona moon. Nikiongalia kumbali mnaona tu doom. Masikio zenyu zapasuka jutu na boom. Baby tuendele tukua assume. Baby tuendele tukua assume.
Nauliza nauliza kama itakubalika. Wanasema vipi na hofia. Namjibu namjibu fata mina si lazima. Tuneza kumasikio zipa.
Okay. Shabambo na benzi kila vidavi. Toka juu hadi chini kwa lafi tafi. Yako wima mestendi ni twende kazi. Hey, sina bo ila ye amejate tesi. Yako soko mapenzi but kati kati. Residence uptown mini kule downtown. I say yes. But ina hope chukwa game mini dope. Nipe time niko rhyme nifichue ya mapozo of course. Wanijua mini fire to the core. Wezi badili jogo kuwa core. Ni the same na chuvi kulia kakondo. Haina faida. Kulima utambulika na licholima. Mtu mzima, niza kwa mtani liochanga mkia. Kwa nyasi pia, nilipita pita na kufieka njia. Shaka kwambia, mina weli kadirisha na pazia.
Na pazia, na pazia.
Mina weli kadirisha na pazia.
Nauliza nauliza kama itakubalika. Wanasema vipi na hofia. Namjibu namjibu fata mina si lazima. Tineza kumasikio sipa.
Yeah, yeah. Once again.